kupata
green light,
tunajikata. Voilà, comme ça, voilà, 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 ouais, comme ça. Moi j'adore ton ça, viens bouger avec moi. On roule au petit matin, ouais, je suis ton roi. 13 ans, ami à moi. Ushanipata
green light,
nishakupata
green light,
tunajikata.
Kashindwa shetani, kidole shaweka kidani, makeke zaidi zedani, arusi naita nyumbani, nikisinapo, mama hanapo, lepo tumetoka tumekula kiapo, misisi hapo, mizizi hapo, ndoa vile tamu kamulize jinako.
Ushanipata
green light,
nishakupata
green light,
tunajikata.
No, tule monde mpaka kuche. Mo mo vyombo tura uke. Alisha nipakiza go swizz on a swizz on a. Kiss me, tease me, a please on a please on a. Easy sahizi na cheese on a cheese on a. Mafeke chenaya tuliza na. Kama tia njia, kama tia nia. Hapa na kazia, ninacho kwambia.
Usha nipata
green light,
nisha kupata
green light,
tunajikata. Ulisha badilika mchezo toka ulipo ni bamba. Usije choma picha ukona mwamba kaa kijanja. Visa visa vinomo, mashabisha vinono. Hatufiki kikomo, batari kushinda redi ya kati.
Ai, mama, ai, mama, watu serebuka, serebuka, serebuka.
Call your cousin.